azukiza abafa yani oyo atambuza balema yani azaza bagumba yani oyo ani akulukusa emiga ateza omuyaga akube kubo mulukola kabaka waga yanja katunda wensuzi yani oyo Colocoña Bani Masula Mokono we We kwansi jayo Jana sana musai we Nantukuzo kuchiro mosira Emiko jeje jimponya Indwadisangee